Fuck with us. She's hated by many, loved by few, respected by all. DJ Jasto. Jasto. Jasto.
See your smile. See your body. It's not like. Why you find hope? Now I'm on your case. Now see my life.
See that smile.
DJ Jasto, the playlist terrorist.
Upendo kwa yari wezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Tusipoteze nende musilete nyondo
I need some love now Some real love now wawa Kielo ni kuta sitamani Nipe bonga ni mwagerati I need some love now
Teddy B.
baby. Sometimes naisi kama ni jana tumekutana. Mwamike shirini ndanyando ila bando niko shaga. Kuna machua kama wine, watoto tatu ila haujafuya. Tena mapenzi hayajapua na kupenda zaidi jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua pundu nasonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora. Crush it over you, yeah, you.
You are now listening to the ladies' favorite DJ.
If I'm to choose, gotta stay, choose you. Mara nkikuona roho inagonga dudu. Wako nalilia sina ngoni poguma. Yeah, yeah. Wajua siri yako mimi sinaga. Wananiuliza kipi nachokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka.
Pinatica, yo,
princess baby na tulala ila zambaga ila tula lebi ya moyo penzi lako la thamani
hatuna princess baby na tulala
baga ila tula
lebi ya moyo penzi lako la thamani
mashiri hatuna pasi na sana yo baby my honey hata balubi na tinka yo jamie
Follow DJ Jasto on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Jasto.
Sasa va upendeze
Nataka tutoke dina baby. Oh mimi na wewe, mipange metek, wale check. Unavunyelewaga mimi wakati sina baby. Wala mnomoni, I want to spoil you today. Oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo, I can catch a movie tonight, my boo.
Baby, my season is la la.
nivojaza yo tati mimi machokondo utuwapo mademo wakaipo basi nipembejege manifuna wewe kiboko
even the government agrees he's a dangerous DJ
Samantha Mwingine misioni Wendo na inifa Na mshukuru mola Wewe kunipa Wazazi wako wape na rathani Milele ya hina Urembo wako kipeke Na pendo langu kwako wewe Halina kipimo Na silazima ni kwani Macho yangu ni shahidi Itazame Tell you on the voice, I am no. So kidogo, basta mbiani Unanipenda kiasi gani Penzi langu watari Ilisha punja gamizani Basi shikiti Tibobo, bakitapa Kidobo, mimi na epoka mayogo Kama shikiti Tibobo, bakitapa Kidobo, mimi na epoka mayogo Kapuai, idondo ndogo alonipa kina maliza kudawa Katu wakiponi, wakiponi Oh, jamani Ila kumwacha ndio siwezi Oh, moyo namchagua yeye Japo najua ni peni Kuwa na isitaki Oh, ila sina budi Moyo Moyo na kina kiefu Kilichonieka kwa kenu Sijailewa na mpenda Anajua ndo mata Anajishewa Moyo na kina kiefu Kaya mapenzi Aya na macho Masikini moyo Kapenda mala sipo Kaya mapenzi Aya na macho Masikini moyo
The DJ other DJs wanna be when they grow the f*** up. It's the one and only DJ Chiasto.
Kweli nafsi mtumwa wa moyo Moyo wangu Ilishia kumkumbatia Alivufumania wazi wazi na jama Alikuwarudi kampokea Ina kazuga tena na tena Mdomo ni mchungu Ila ninashindwa kumtema Siko genini la kweusi Anasho thamini fulusi Batizo mimi mfupi Mwavangu valio kichwani Siko genini la kweusi Anasho thamini fulusi Batizo mimi mfupi Mwavangu valio kichwani Kaya mpenzi Kaya na macho Masikini moyo wangu Kapenga mala sipo Kaya mpenzi Ayana machu
Nairobi, Kenya. Too hot for TV.